chia bona manje sekusobala ukuthi uJesu uyahluleka manje sengiyabona yebo manje sekusobala ukuthi uJesu yena uyahluleka
Get on me, what's that?